hacha reproduction. Ramlas, hata napena kuna penzi. Put it in a song. Pasikini, pasikini.
Nilidhani nikiwa na pesa, nitapendwa. Nilidhani nikiwa na mali, nitapendwa.
Think, think, kami guya nzi. Uso feelings na mwili ni makeups. I bet she's a game against spot bila pesa. And if you got that mara that instant nightstand. Nilidani na Euro bleach face. Niwe mzungu Afrika kima penzi dumping. She lets me in. Then I be like home sweet home kumbe public toilet. Aim hits moon but keeps on walking. Fake motor governing. Eti inadai. Nipewe apewe kito sheka nitembe. Kiambukizwa meza tembe lifestyle itambe na shanga. Would you get wasted? Soon life itakutichi than raise its way. By the way, why you loving so wrong anyway?
Montana.